new style again. Mr. DJ, play this song.
Hey, you spot.
My boy, Tony, Fawali, cool. The song of a buzz in a tunuma. My boy, Tony, Gamunyumi. Muchi don't go to Numirwa. My boy, Tony, Fawali, cool. The song of a buzz in a tunuma. My boy, Tony, Gamunyumi. Muchi don't go to Numirwa. Everybody can feel irate. This is time for Nachikumba. Lekatunyumirwe. Atacha kala jova muwabia. Mia yopo ya mwitao ni mbati. Amwinde chingi. Tuwa tunyumirwa. Nevya na wiwale ya malayo. Ati tuwiwale ku mchidongo. Bio visala uo muba mchidongo. Ngabi wawo. Tuwa tunyumirwa. Babo itao na bakula. Babo itao ni fawaliku. Tesa logo vozi netunyuma. Baga utao ni gamu nyumye. Muchi dongo tunyumirwa. Babo itao ni fawaliku. Tesa logo vozi netunyuma. Baga utao ni gamu nyumye. Muchi dongo tunyumirwa. Uyen kila ni shake ya booty. My girl ni shake ya pum pum pum. All girl you better than the name. Up down 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 you are the best. It's the right time to enjoy my mood. My God, are you taking on higher level? Gatu sasanya Fabaliku. Gatu nyumiwa. Nanti, taunde nyumiwa bazina. Mabo itawu ni Fabaliku. Tesa logo vazi netu nyuma. Baba itawu ni gamu nyumye. Muchi dongo tu nyumirwa. Mabo itawu ni Fabaliku. Tesa logo vazi netu nyuma. Baga utawo ni gamu nyumye. Muchi dongo tu nyumirwa. Sunboy Uganda. Bakubye kano na kalinda kumu kalinde. Gatu nyumirwa umulembe kwa bachijana. Baby girl mziniramu. Yozi na inyumira. Baby girl you dance for me. I dance for you.